ua fa awo pe ale mata upu isui o le parliament tele e fesilingia le anga tatau mo le faavae. Olo lato o vea masui faipule po sui le moto sui male senate o le parliament tele. E to alua sui o le Greens ua fa maavae mai le senate ona ua alia e mai o le tasi o ila ua Scott Ludlam o se citizen in New Zealand ae o leisi Larissa Waters o se citizen in Kanata. E yei male sui o leitu o le malo, Matt Canavan, lea wo o ilumo le High Court lana mata upu ilona citizeni Italia. Atoa e male sui o le One Nation, Malcolm Roberts, o lo o ilumo fo I o le High Court lana mata upu ilona citizeni Peretania. A e le vaso na te eneina fa ailoa mai yei le palimi o New Zealand Bill English, o le taitai o le vayanga upu fai le Nationals, male sui palimi a I ausetali enei Barnaby Joyce, o se citizen in New Zealand. Olo o tau avea pea e Barnaby Joyce lona tofi, ae o iloiloina e le High Court lana fo ima ta upu ilona citizeni. Ae ua whaitio ina malosi e le malo leitu ua ngaima lona taitai Bill Shorten I le awala na mawai le moli mau I le citizen in New Zealand o Barnaby Joyce. Ua iloi se li poti, o se sui o le leibai au se talianei na fesili I se sui o le leibai New Zealand I awala e mawhaiai ona avea se tangata ma citizeni Aotearoa. I le Parlemene o New Zealand Wellington e le vayaso taluai, na tūla iai se sui o le Labour, Chris Hipkins, ma fesili ili minista le loto I fale po ili minista o Internal Affairs, pe o se citizeni New Zealand se tangata o lona tamā o se citizeni New Zealand. O Barnaby Joyce, le sui Parlemia ma le taitai o le Nationals, Na whānau I Tamworth I New South Wales, ai olona tamā, o se tangata anu upo o se citizen I New Zealand. I le tūlanga o le whaavai, a whaapea e lua ni citizen I o Barnaby Joyce, sa le tatau o na avea masui tau vai pālota, ma avea ai masasui whaipule. Ai le mata upule nei po o aina fesili I a Chris Hipkins o le vaenga upu whai e le Labour I New Zealand, E ilo ilo maa wawi tula fono New Zealand le tulanga I le citizen o Barnaby Joyce. Na saa unua le taitai o le Labour in New Zealand, Jacinda Ardern.
He was asked a question by an acquaintance in the Australian Labour Party which he couldn't answer. He asked a question to clarify. He didn't know who was involved. So he asked a question around a point of law in New Zealand. Chris has asked thousands of questions over his time as education spokesperson. This is not one that should have been a priority for him, and I've made that very clear.
Ua ilu mai mea o le High Court le mata upu a Barnaby Joyce, ae na tu ua ia le minister o le vai fafo Julie Bishop, le taitai o le itu ua ngaima le Labour, Bill Shorten, I le whaonga aina o le mata upu nei. E talepe ai le wāwhea loa I o Ausetālia, ma le whainga mālo I New Zealand.
Bill Shorten has sought to use a foreign political party to raise serious allegations in a foreign parliament designed to undermine confidence in the Australian government. Bill Shorten has serious questions to answer. This is highly unethical at least, but more importantly, puts at risk the relationship between the Australian government and the New Zealand government.
Aina saunua le taitai o le Greens, Senator Richard Di Natale, e manino lava le whaavai, ma ua tatau ia Barnaby Joyce o na CAS e malona tofi se ia aumaia le whaai unga le High Court.
There's something called the Constitution. The Constitution lays it out in black and white. Ignorance isn't a defence. If you're a dual citizen, you are ineligible to stand. We can't have a set of rules for government ministers and another set of rules for everybody else.